This is an MUT Radio podcast.
Usahleni nathi nje we mid morning rush njengoba besikuthembisile ke nje mlaleli ukuthi sizoba nembongi usekhona ke nje usicela mpungose unathi njengamanje.
Yebo sanibona.
MUT Radio, good morning. How are you today?
Ngiyaphila. Ngicela ukuthatha lethuba ngibingelele abalaleli be MUT Radio. Ngibingelele nani bafana bami ya studio ngithi ninjani.
Mfowethu siyavuma. It's Friday. Welcome to Mid Morning Rush Show la kwi MUT Radio. Wamkelekele mfowethu ekuseni nje.
Siyabonga kakhulu. Sicela for someone who doesn't know you, can you briefly tell our listeners ukuthi ngabe ubani usicelwa kaMpungose?
Angazi noma ngiyichaze ngamagama yini noma ngiyichaze ngomsebenzi engijwayele ukwenza, kodwa uma ngiyichaza ngamagama, usicelo wakaMpungose umfana nje ungemncane neze ngiyikhulele. Usicelo umfana nje waseqhamuka endaweni yasempofomeni esehowick, umsebenzi engikwenzayo ngibhala iy'nkondlo. Ya, ngicabanga ukuthi iyona ndlela engichaza kalula kunazo zonke lezo ngaphezu kwakho konke okunye.
Mhlambe nje sicelo ukubhala iy'nkondlo kwakho waqala nini, and when did you realize ukuthi you have this talent yokubhala iy'nkondlo bese uyayihaya?
Yo, I say sesifide for isikhathi ngakho ngithi angidala. Ukubhala iy'nkondlo ngiqale ngo-2008 bengisesesikoleni ngifunda lapha enqaba kaZulu kaMasha. Ngiqale ngo-2008 ukubhala, ngaqala ngo-2010 ukuperform. Uma uperforma-ke ila ubona khona ukuthi ma wani ngikhuthi kule nto ngoba uma ngisho le nto abantu bashaya izandla. Ila ngabona khona ukuthi abantu bashaya izandla kusho ukuthi le nto ngiyakwazi ukuyenza. Kwayila engiqala khona-ke ukuyisukumela nokuyijabulela ukuyenza nokuyikhuphulela amasokisi. Kwa-till 2012 ngikwazi ukuqala ngizwakala emsakazweni, kwayila esengibona khona ukuthi no, le nto mhlawumbe ngingayithatha ngiyenze kube into engiyiphilisa ngayo.
Mfowethu, sibonge kakhulu mfowethu indlela oyibeka ngayo ukuthi ungene kanjani, and yini lekukhuthazile ukuthi ugcine usungumbhali wezinkondlo kumbe usuyimbongi usuwusonkondlo. Njengoba sibona nje ukuthi usicela Mpungose uwumuntu osewaziwa kakhulu. Mfowethu, kungabe mhlasimbe ubane umuntu othi mina lo ngikhule ngibukela kuyena, mhlasimbe yona role model yami, bengibukela kuyena ukuthi ngelinye lamalanga uma ngingafana nosibanibani noma uma ngingafinyelela la khona khona usibanibani, ngabe sengisezingeni eli-right kakhulu kuyo le ndima yezinkondlo.
Sethu, lento kumina lento yama-role model iyahluka kakhulu esikhathini sami sokubhala nesikhathi sami engiqale ngaso ukubhala iy'nkondlo, yabo. Cause ukuqala ukubhala bengikamasho nje bangichazile, bengihlala kamasho ngifunde ngiqaba kaZulu. So bekuwabantu abakhona kwi-poetry session ukuyibona engabona ngabo ukuthi kanti kunento ekuthiwa iy'nkondlo inje imnandi le nto, yabo, yakhe i-poetry session. So nami ngathi ngithi cha, ake ngiqale ngibhale. Ngaleso sikhathi unomfowethu engingasho ngithi akafikanga izingeni lokwaziwa abantu, igama lakho kwakuwuPholani wakaNgcobo, uhlala kaMasha. Uyena engangibukela kuyena kakhulu mayibhala, ngiyithanda kakhulu iy'nkondlo zakhe. Kodwa kuthe sengibhala sengingenile kule ndima, fortunate enough ukuthi umfowethu naye yenza umsebenzi ofanayo, usiyabonga ngaMpungose. So yena ubehlala eMaritzburg ngaleso sikhathi, mina ngihlala ngakhe eThekwini. So ngithe sengingenileke endimeni, kwayila ngithola khona ithuba lokuthi ngisebenze naye eduze, sibhale ndawoni. Kwayila ngifunda khona izinto ey'ningi kulo mkhakha. So ngingasho ngithi indlela yami ibihluka ngesikhathi esengikusona ngaleso sikhathi, nganti ngayibeka kanjalo.
So you're telling us ukuthi your love for poetry laqala e-high school, lapho waqala khona ukubhala?
Yebo.
So what can you say to a young person ofuna ukukhula naye abe imbongi, mhlawumbe use-high school uyabhala, what can you say to them?
No, simple kakhulu, simple kakhulu dadethu. Yabona ngesikhathi thina siqala ukubhala iy'nkondlo, ngicansi kwakunzima cause into oyifisa ithubela likhona, kwakuyithuba lokuthi uzwakale emsakazweni. So wonke umuntu obhalayo wayefuna ukuzwakala emsakazweni ukuze mhlampe abe popular, ukuze mhlampe indlela yakhe belula kodwa njengamanje sekulula kakhulu awusadingi into eyiningi usudinga ukuthi nje upushe upushe ku social media so awazi ukwenzela ama video wafake ku social media izinto zakho zihambe izinto zakho zenzeke wazi so into engayisho ukuthi akusekho kakhulu ezandleni ze media manje ezandleni mhlawumbe zomsakazo noma zamaphepha noma zeradio sekusezandleni zomuntu wonke umuntu una-smartphone manje so kukuyena bakhona o-TikTok bakhona o-Facebook bakhona o-Instagram la ongakwazi ukuthi ushare khona umsebenzi wakho bakhona o-YouTube la ongakwazi ukuthi ushare khona umsebenzi wakho izinto umsebenzi wakho waziwe ubonakale then bese uyahamba because esikubalulekile kule nto ukuthi waziwe once waziwa uzokwazi ukuthola ama-bookings iyona ndlela esikwazi ukuyiphilisa ngayo ke leyo
Mfowethu sibonge kakhulu mfowethu sibonge kakhulu mhlawumbe mfowethu ekseni ke imuphi umsebenzi mfowethu kasicela mpungose ofisa nje ukuthi umlaleli awuza njenganamhlanje ekseni ikuphi siphathele kona nika namhlanje ekseni
ngoba kuseyise ekseni kethu ngingasho ngithi umlaleli uvuka ufeza amaphupho ngoba iphupho lihlale liyiphupho uma wena njengomnikazi usalele khumbula izolo kunamaphupho ofuna ukwafeza kusasa amabusu kwahlwa walala kwasa wavuka sekuyikusasa wena wathi kuseyi namhlanje lokho kwenza ukuthi usuku lushintsha kabi usukulela ukubona ukufika kwekusasa nokuphela kwenamhlanje mina ke izolo ngilalanga bengibhala lenkondlo phakathi kwamabili namanje ngisabheke ngawayizolo amehlo kushuthi ngibuka umhlaba ngamehlo ayizolo ngiyabona ukuthi namhlanje ile lokulibiza ngekusasa izolo so ngale nkondlo ngiyavusa emaqandeni sikhukukaze iqhude likhalile ilanga lokufeza amaphupho selifikile awusebenzi kani uthi ulinde isikhathi sakhe isikhathi asikakafiki kancane ngisacela ngiphe isikhathi iwashamile selemuva lobuke ufakazi ukuthi isikhathi siyalishiya ngisho iwashamile ngasebenzi kwena singakulindelani uma ungasebenzi namhlanje ikusasa uzolindelani so sebenza kusenesikhathi ngoba kusasa uzobusukhala ngesikhathi uthi isikhathi sidliwe yinja vele umsebenzi wenja ukudla into echithiwe ngoba isikhathi nisichitha ngokuchitha isizungu niqambelana amanga nithi niqhuba usuku nikhohle ukuthi into eyiqhubayo usuku ngemva kwayo kushuthi ziyakushiya izinsuku uzongasebenzi namhlanje bese uthi inkubalele into yomntakabani somntakabani besuthi izithukuthuku zabo khumbula emhlabeni indoda idla izithukuthuku zayo ufuna ukutshalile sekushintshile useyahlekwa uzenzile asisamkhaleli nozumekile simbuza ukuthi ubulaleleni ontanga kudala bevukile so vuka ufeza amaphupho ngoba iphupho lihlale liyiphupho uma wena njengomnikazi
Oh wow!
That's so powerful. That's just so powerful. Yes, I'm going to be Wow! Seng fisa engathi ngayizwa bukhoma nge live. Ukhomenta nje ungaqedi ngisho uqeda uthi nje engathi ngayizwa nje bukhoma le nkonzo live la emsakazweni MUT Radio. Mfowethu ngiyathemba ngelinye lamalanga siya kuba nawe la endlini zokusakaza. Engathi umlaleli akanelisekile kahle ufuna ukuzwa kahle nje bukhoma la endlini zokusakaza.
No, bethu asithembeki kwenzeka. I think asithembeki kwenzeka. Kuzokwenzeka bethu kuzokwenzeka. Asithembekithi sizodlula kulesikhathi esikusona. Kuze kufike la esikwazi khona ukuvakashelana. Ngiyathembisa ngempela. Maningimemile ngibe ngikhona. Umlalelazi ukuthi mangingabanga khona ngibe kuyinina plan engangimema.
Mhlawumbe utholakalaphi for the people that want to book you noma abantu abafuna ukukufollowisha nabathanda umsebenzi wakho.
Okay, inamba yokungibhukha, inamba elula kakhulu ithi 0670 272405. Ngiyiphinde. 0670 272405. Bese kuthi-ke la ey'nkundleni zokuxhumana, on Facebook nguSicelo Mpungose Imbongi. Ilandela ipage lami elithi Sicelo Mpungose Imbongi. Kuthi Twitter uSicelo _ Mpungose kuthi ku-Instagram uCelo _ Mpungose uCelo wakhona uCelo oyisitayela CELO bese uzi-W ekugcineni uCelo _ Mpungose TikTok uSicelo _ Mpungose so nje yonke indawo cishe kufana
Hayi utholakala yonke indawo siyabonga kakhulu Sicelo and we wish you all the best nje endimeni yezenkondlo
ngibonga mina kakhulu
This is an MUT Radio podcast.